nuko harishwi bihumuriza bikongorera bigusaba kwihangana maze wirinde udakora icyaha nirawa yazana twese turamuzineza ibigitinze Jesus.